Mood up a party sister right now. Nyanyi Zell in the building. Delio. Let's go. H-Girl. You know how we do it. Let's party. Party.
On the beat.
Najiona kama niko mbugani. Mina saka saka. Wengine weusi, wengine weupe. Wana waka waka. Wengine walefu, wengine wafupi. Wana melemeta. Sitaki kuona watu wanazima. Mana mishafika.
Tajili, shafika. Kula bata, wakika. Iso bili, talipa. Ilibata, matata. Tajili, shafika. Kula bata, wakika. Iso bili, talipa. Ilibata, matata.
Leo tijoi. Tunakesha sisi mabobo. Leo tijoi. Tunakesha sisi
na nyumbani na madeni, lakini nakula vata. Mina umbani ya cheni, sije mkanikamata. Leo tunakunywa mapombe.
Maisha mafupi, nakula starehe, starehe navotaka. Askew demo yupi, aje acheze na Nyanyi Zell nimejipata. Ndani mamluki, hani leo kivumbi. Wakubwa mshtuki, tunacheza kiufundi. Wakupenga na wazushi, dani na wana bugi. Hakuna muda wakurudi, paka tuwe maututi. Majani kidogo na wine. Hater namna gani sivoni kwenye line. Nakula rasi utani. Maisha njasi ya tamani.
Leo tuenjoy. Tunakesha sisi mabobo. Leo tuenjoy. Tunakesha sisi mabobo.